kumuli muntu ala mutwe butwe na magezi ganimba wala jina muvako danga kumutofu sechea kanika wampunyira wantonga sizo baluhuya senga na mbuza ngache yali msanyufu wabashi anze muwagi kawijinji pyaze mbera zange nila chino nchinyumiza mumanyi tena ukenya ensonge njuya iya kanukula viseko kuteke weta ito mulinzi mtu ika ave mkatenga kurabi yuka simbu kubuku na kuwemia nebusi wanatala wakano ingira mungye tangali rao na ukenya otu kitenga ningali kusa kwa wendumba kugambia kula viseko mzize mwaga tumyo mwengati bali teru sinzi namba wagunzi tapali kebera mbitabu. Chira chowa wefo mwe kusese sanyo liange Esumi liene na mupeli chira liene na mundongo Zera kakasiza luno ntimo kama choka njagala Sichari na wasi wasi matite mwecho ndaira Nulumboru atuga mama na atakulaba kozaya Nabukenyo sana kulaba konga manyagene ndongo Ensulo ya utefa mpugule wikolo wikambwe Zira ni mwete gefunyo obuzimu wako wanganga Sitani talikuita wano choka tememe Manye zira wakara na yansi upayo uchaye Hira tonti anga siri natapu kafiru Kachive chikaru wakaru miranze kusaba Obele wange mbe uonga wetu abadu upechi wange. Kama yandi nyambye nenzira mwaga sune ndongowa Pate necha wantia nende kayo kukola nsule waka Onange necha wantia nende kayo kukola ntule waka Akati nkusi ule ntia wempoza mama kati unodadi Nibisa uindaga ya witi nereleje mnango nsanze bubi. Sitenda tebatera kubala birungi byenkolera eddunya eno batone nnyo obwo bwensobya babugeza soteryayitibwa mutuufu olaba twevuma ne katonda kale nno ensonga bukyayi bwe bubongeza ebitatuuka kati nno nkusaba amaaso n'amata okubiddiriza osalewo okululwa kuba tuli muto wetwala okukola tuli ku misinda kulembera bamusuuta kati bano baweebeza balowoolezeemu kye baliko kale kyekyo n'ebyemikwano bibeera mu nnyo ensalwa olina abanooza kyatalinaako nsonga kati nno nze nkola byange ate ntuma tojja kuwabula kampe nga nkuyana bikyamu kwe nkolera alivunaana naawe njagala obayiga ebitatuuse babisuuta olwo ne lufuuka luje ekyo ne libeera essanyu lyabwe ate woolungama mwekyendeka mweyo zigoberera bazibu nnyo nnyo bakisa kulya sirugambo era nze mbayita nkwengeese inawe ziraba eringedde toyawula ne kisosola essanyu lyakyo nga kizize eryakibogwe bwe kityo kireka luwagala ne byolera omutala mukuunula mu mazima kireka luwagala ne byolera omutala gye gakuunula ng'abantu nabatidde gweddiza akanaana gukubambwa bugiri yajja nansasaalwa tuleke nnalukolongo mbuku olwo lwakwekkaanya erinnya yakuwa lya jjinja erigira amalala omuwendo erya maboli asuuta mayinja gali mu bulaaya akagula ssente buwumbi naye omwana yali mutuufu nange wammala amaanyi wayambala noonana nange ne mpulira nga ngaziwa ani asosomaza ensi yonna neesigala ng'ekanula era ddala osaana kuyimbwa n'erinnya lyo likugwana kubanga oli wambala nnyo omubenda byennyabo wange n'agasuuta gampedde ddaawe nsingakaawo nja kuba nnabugenya ndi safaali okumala kabanga akatono munange nkusaba ogumemu ebyenfuna bikyankuuba omukwano ogutali ssente gubanga nkuba mu ddongo kuba yekkaatiriza ekyo ky'oboyogedde ne kiguma mpaji y'amaanyi okunywerera abateesa okulaba engasiza omusajja nga mukawali gaazitowa nange kye kintabaasa emiwabo njibunantafuka neme kwogera byanjwanjwa byonaeyamu obutatuuka ddala totulebukanja kufubako nzira mangu toterebukanja kufubako nzira mangu wabulanja kusooka nkutwali nkulageko ku sawuda sinsabula kale nno bwe tunaveeyo nkutwaleko n'emasaba nkaalu mwannyina ze grace watayaniriza ggwe yaliba mulalu olaba agwerana nabano balaabeera njize neeza kibugi naye kugga ettaala enkyano omuzimu gwa maama aligutayo abo beebangu ennyo obwesiribanakuyamuma mitono bandibadde mbi nnyo era tobatya pobuti